ekitongole kivunaanyizibwa ku byamasannyalaze mu ggwanga ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL balabudde bannayuganda ku bantu abeerimbika ne batandika okubawoozaamu ensimbi okusobola okuganyulwa mu nteekateeka y'okubunyisa amasannyalaze eya gavumenti. Kino kiridde abatuuze b'e Kabale okwemulugunya enfunda eziwerako nga bagamba nti amaka gaabwe baluddewo kubanga bayungibwa ku masannyalaze ate ng'ababayungako babasaba okubasasula ensimbi endala ng'oggyeeko ezo gavumenti ze yalagira emitwalo 213 ez'okubanga bajja bamasannyalaze bakulambule n'oluvannyuma bakuteekeko amasannyalaze. Mulukungana olwa bakwatibwa ensonga oluteekateekeddwa ab'ekitongole kya Electricity Regulatory Authority ERA mu disitulikiti y'e Kabale. Kizuuliddwa nti umeme eyali ebunyisa amasannyalaze yalekawo abantu abawera ddala 650 abaali basaba amasannyalaze mu bitundu eby'ekigezi era enteekateeka zonna ne zikwasibwa ab'ekitongole kya UEDCL mu mwezi ogw'okusatu omwaka oguwedde. Mbabazi Kakogoso Vanancio omu ku batuuze ategeeza nti ennyumba ye emaze nebanga eyungibwa ku masannyalaze oluvannyuma lw'okulungula emyezi ena nga yeemulugunya.
Wider